Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 11, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
John. John. Mapunziro akuenda bwanji. Mapunziro akuenda bwanji. Mapunziro. Mapunziro. Musanene zimenezo. Musanene zimenezo. Kodi munalemba maeso lero? Kodi munalemba maeso lero? Tinalemba maeso, koma... Tinalemba maeso, koma...
Dialogue for fluency.
John. Mapunziro akuenda bwanji? Mapunziro. Musanene zimenezo. Kodi munalemba maeso lero? Tinalemba maeso koma...
Dialogue for fluency.
John. Mapunziro akuenda bwanji? Mapunziro. Musanene zimenezo. Kodi munalemba maeso lero? Tinalemba maeso koma...
Again, for this group of sentences, the student will have to have his book open, looking at the English and trying to give the Nyanja, before the tape, without looking at the Nyanja, words.
Lowani. Lowani. Musalowe. Musalowe. Nenani. Nenani. Musanene. Musanene.
Autobiographical material for learning.
Makolo anu akukhala kuti. Makolo anu akukhala kuti. Ife. Akukhala pafupi ndi ife. Ife. Akukhala pafupi ndi ife. Zomba. Akukhala pafupi ndi zomba. Nyanja. Akukhala pafupi ndi nyanja. Mapiri. Akukhala pafupi ndi mapiri. Mudzi. Akukhala ku mudzi.
Autobiographical material for use.
Makolo anu akukhala kuti. Akukhala pafupi ndi.
Autobiographical material again for use.
Makolo anu akukhala kuti. Akukhala pafupi ndi.
Autobiographical material once more for use.
Makolo anu akukhala kuti. Akukhala ku.
End of Unit 11. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 12, Basic dialogue, dialogue for learning.
Apita, taimani. Apita, taimani. Ndifuna kulankula nanu. Ndifuna kulankula nanu. Zikomo bambo. Zikomo bambo. Mukuchokera kuti. Mukuchokera kuti. Kunchito. Kunchito. Mukuchokera kunchito. Mukuchokera kunchito. Nanga mukupita kuti. Nanga mukupita kuti. Ndikupita kumudzi. Ndikupita kumudzi. Muli kupita kumudzi yeti. Muli kupita kumudzi yeti.
Dialogue for fluency.
Apita, taimani. Ndifuna kulankula nanu. Zikomo bambo. Mukuchokera kuti. Kunchito. Mukuchokera kunchito. Nanga mukupita kuti. Ndikupita kumudzi. Muli kupita kumudzi yeti.
Dialogue for fluency.
Apita, taimani. Ndifuna kulankula nanu. Zikomo bambo. Mukuchokera kuti. Kunchito. Mukuchokera kunchito. Nanga mukupita kuti. Ndikupita kumudzi. Muli kupita kumudzi yeti.
Autobiographical material for learning.
Muli nao alongo ndi achimwene. Muli nao alongo ndi achimwene. Ndili ndi achimwene awiri. Ndi mlongo mmodzi. 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 Ndili ndi mchimwene mmodzi. Ndi alongo awiri. Ndili ndi mchimwene mmodzi ndi alongo awiri.
Autobiographical material for use.
Muli nao alongo ndi achimwene. Ndili ndi.
Autobiographical material again for use.
Muli nao alongo ndi achimwene. Ndili ndi.
End of unit 12. Foreign Service Institute Chinyanja Basic Course, unit 13. Basic dialogue. Dialogue for learning.
Munabwera liti apita. Munabwera liti apita. Ndinabwera dzulo. Ndinabwera dzulo. Kuchokera kuti. Kuchokera kuti. Kuzomba. 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 Inde bambu. Inde bambu.
Dialogue for fluency.
Munabwera lita apita. Ndinabwera dzulo. Kuchokera kuti kuzomba. Kuzomba. Inde bambo.
Dialogue for fluency.
Munabwera lita apita. Ndinabwera dzulo. Kuchokera kuti kuzomba. Kuzomba. Inde bambo.
The following series of sentences require that the student have his book open and use the printed English sentences as cues, trying to say the Chinyanja sentences before the tape and then repeating after the tape.
Mulongo wache ali mu nyumba. Mulongo wache ali mu nyumba. Magolo wache ali mu nyumba. Munda watu uli papiri. Minda yao ili kutanganyika. Basi lili kulimbe. Mabuku anga alikusukulu. Chimanga chiri munyumba. Zipewa zili musitolo. Ndege ili kublanta. Nyale zili kumsika.
Autobiographical material for learning.
Muliwo kwatira. Muliwo kwatira.
The following answer should be given only by the married man in the class.
Inde ndiliwo kwatira. Inde ndiliwo kwatira.
The unmarried man will answer.
Ai sindiliwo kwatira. Ai sindiliwo kwatira. Munakwatiwa. Munakwatiwa.
The unmarried women will answer.
Ai sindinakwatiwe. Ai sindinakwatiwe.
The married women will answer.
Inde ndiliwo kwatiwa. Inde ndiliwo kwatiwa.
Autobiographical material for use. Only the questions will be given. The answer will have to be supplied without any cue. The first question should be answered only by men, both married and unmarried.
Muliwo kwatira.
The next question should be answered only by women, married or unmarried.
Muliwo kwatiwa.
Now answer the question that pertains to your sex. Be careful not to answer the question which does not pertain to your sex.
Muliwo kwatira. Munakwatira. Muliwo kwatiwa. Munakwatiwa. Muliwo kwatira.
End of unit 13. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 14. Basic Dialogue. Dialogue for Learning.
Inwapita. mudzakhala masiku angati kuno ku Malawi? Inu apita, mudzakhala masiku angati kuno ku Malawi? Inu apita, mudzakhala masiku angati kuno ku Malawi? Inu apita, mudzakhala masiku angati kuno ku Malawi? Ine ndidzakhala wokondwa kukhala kuno moyo wanga wonse. 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 Muli kuchokera kuti? Muli kuchokera kuti? Ku Harare. Ku Harare.
Dialogue for fluency.
Inu apita, mudzakhala masiku angati kuno ku Malawi? Ine ndidzakhala wokondwa kukhala kuno moyo wanga wonse. Muli kuchokera kuti? Ku Harare.
Dialogue for fluency.
Inu apita, mudzakhala masiku angati kuno ku Malawi? Ine ndidzakhala wokondwa kukhala kuno moyo wanga wonse. Muli kuchokera kuti? Ku Harare.
The following series of sentences are not systematically related to one another. The student will need to use the English cues in his book.
Tinapita kuzomba dzulo. Tinapita kuzomba dzulo. Anyamata adzapita kuzomba lero. Anyamata adzapita kuzomba lero. Tinakhala kunyumba dzulo. Tinakhala kunyumba dzulo. Anyamata adzakhala kunyumba lero. Anyamata adzakhala kunyumba lero. Munakhala kunyumba dzulo. Munakhala kunyumba dzulo. Iyai, koma ndidzakhala kunyumba lero. Iyai, koma ndidzakhala kunyumba lero.
Again, the student will need to use the English cues that are printed or written by hand in his book.
Ndidzakhala okondwa kukhala kuno. Ndidzakhala okondwa kukhala kuno. Ndidzakhala okondwa kukhala kulimbe. Ndidzakhala okondwa kupita kulimbe. Ndidzakhala okondwa kubwera kuno. Ndidzakhala okondwa kubwera kuno. Ndinali wokondwa kubwera kuno. Ndinali wokondwa kubwera kuno. Ndinali okondwa kubwera kuno. tinali okondwa kubwera kuno. Ajakala okondwa kubwera kuno. Ajakala okondwa kubwera kuno. Ajakala okondwa kuyankula nanu. Ajakala okondwa kuyankula nanu. Anayankula nanu. Anayankula nanu. Anayankula nafe. Anayankula nafe. Ajayankula nafe. Ajayankula nafe.
Autobiographical material for learning.
Mulindiana. Mulindiana. Inde tilindiana atatu. Inde tilindiana atatu. Tindi anyamata awiri. Ndimtika na mmoji. Tilindi anyamata awiri. Ndimtika na mmoji. Tilindimi ya mata mmoji. Ndi atika na awiri. Tilindimi ya mata mmoji. Ndi atika na awiri.
Now an exercise based on similar sentences.
Tilindimi ya mata mmoji. Tilindimi ya mata mmoji. Ziwiri. Tilindia nyamata awiri. Zinai. Tilindia nyamata anai. Mchikana. Tilindi achikana anai. Zitatu. Tilindi achikana atatu. Miyamata. Tilindi anyamata atatu. Chimoji. Tilindi mnyamata mmoji.
If you have no children, you may say.
Ndilibe ana.
Or.
Sindiri ndi ana.
Autobiographical material for use.
Mulindi ana. Inde tilindi.
Autobiographical material again for use.
Mulindi ana.
End of unit 14. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 15, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Kodi kwanu ndikuti? Kodi kwanu ndikuti? Kwatu ndikulirangwe. Kwatu ndikulirangwe. Kwanu ndikulirangwe? Kwanu ndikulirangwe? Inde bambo. Inde bambo. Kulirangwe oo eti. Kulirangwe oo eti. Ndiji wako. Ndiji wako.
Dialogue for fluency.
Kodi kwanu ndikuti. Kwatu ndikulirangwe. Kwanu ndikulirangwe. Inde bambu. Kulirangwe, oh, Ed. Ndidzi wako.
Dialogue for fluency.
Kodi kwanu ndikuti. Kwatu ndikulirangwe. Kwanu ndikulirangwe. Inde bambu. Kulirangwe, oh, Ed. Ndidzi wako.
The following series of sentences require the student to use the English cues in his book. Try to anticipate the Nyanja sentences before the tape and then repeat them after the tape.
Ndinabadwira ku Boston. Ndinabadwira ku Boston. Kwanu ndi ku Boston, Ed. Mukudziwa ku Boston? Inde ndikudziwa kwambiri. Munabadwira kuti? Ine ndinabadwira ku Malawi. Cheuje achokera kuti? Kwao ndi ku Blantyre.
Autobiographical material for learning.
Mukufuna kupanga chiyani kuno? Mukufuna kupanga chiyani kuno? Ndikufuna kuthandiza kupanga misewu. Ndikufuna kuthandiza kupanga misewu. Ndikufuna kuthandiza kuchipatala. Ndikufuna kuthandiza kuchipatala. Ndikufuna kuphunzitsa. Ndikufuna kuphunzitsa.
Autobiographical material for use.
Mukufuna kupanga chiyani kuno? Ndikufuna ku.
Autobiographical material again for use.
Mukufuna kupanga chiyani kuno? Ndikufuna ku.
End of unit 15. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 16, Basic Dialogue. Dialogue for learning.
Kodino amsonte. Mumagwira ntchito yanji. Kodi ino amsonte. Mumagwira ntchito yanji. Kodino amsonte. Mumagwira ntchito yanji. Kodi ino amsonte. Mumagwira ntchito yanji. Ine ndimagwira ntchito ya ukalipenta ku Blantyre. Ine ndimagwira ntchito ya ukalipenta ku Blantyre. Munapunzira kuti ntchito imeneyi. Munapunzira kuti ntchito imeneyi. Ndinapunzira kuzomba. Ndinapunzira kuzomba. Amapunzitsa bwino. Amapunzitsa bwino. Inde ndithu. Inde ndithu.
Dialogue for fluency.
Kodino amsonte mumagwira ntchito yanji? Ine ndima kugenchira yako kalipenta ku Blantyre. Munapunzira kuri nchiro yemenei. Ndinapunzira kuzomba. Ava punzitsa bwino. Inde ndithu.
Dialogue for fluency.
Kodino amsonte mumagwia nchilo yanji? Ine ndima kugwia nchilo yako kalipenta ku Blantyre. Munapunzira kuri nchilo yemenei. Ndinapunzira kuzomba. Ava punzitsa bwino. Inde ndithu.
Exercise 1. Fluency in one typical use of the ma tense.
Mumagwira nchilo yanji. Mumagwira nchilo yanji. Munagwira nchilo yanji dzulo. Amagwira nchilo yabwino. Amagwira nchilo yabwino ndithu. Amapunzitsa bwino kwambiri. Amathandiza kupanga misewu. Amapita ku tauni mwezi uliwonse.
The following is a substitution drill. The students' books should be closed.
Jinga imodzi. Munagula kuti jinga imeneyi. Ndiyabwino kwambiri. Njinga imodzi. Munagula kuri njinga imeneyi. Ndiyabwino kwambiri. Njinga ziwiri. Munagula kuri njinga zimenezi. Ndizabwino kwambiri. Njinga ziwiri. Munagula kuti njinga zimenezi. Ndizabwino kwambiri. Nyale imodzi. Munagula kuti nyale imeneyi. Ndiyabwino kwambiri. Nyale zambiri. Munagula kuti nyale zimenezi. Ndizabwino kwambiri. Chipewa chimodzi. Munagula kuti chipewa chimenechi. Ndizabwino kwambiri. Zipewa zambiri. Munagula kuti zipewa zimenezi. Ndizabwino kwambiri. Kasu limodzi. Munagula kuti kasu limeneli. Ndizabwino kwambiri. Makasu ambiri. Munagula kuti makasu amenewa. Ndiyabwino kwambiri. Dzira. Munagula kuti dzira limeneli. Ndiyabwino kwambiri. Mazira ambiri. Munagula kuti mazira amenewa. ndi abwino kwambiri. Lalanje limodzi. Munagula kuti lalanje limeneli. Ndi labwino kwambiri. Malalanje ambiri. Munagula kuti malalanje amenewa. Ndi abwino kwambiri. Chintu. Munagula kuti chintu chimenechi. Ndi chabwino kwambiri. Zintu. Munagula kuti zintu zimenezi. Ndi zabwino kwambiri. Malaya ambiri. Munagula kuti malaya amenewa. Ndi abwino kwambiri. Malaya amodzi. Munagula kuti malaya amenewa. Ndi abwino kwambiri. Nsalu imodzi. Munagula kuti nsalu imenei. Ndi abwino kwambiri. Nsalu zambiri. Munagula kuti nsalu zimenezi. Ndi zabwino kwambiri.
Autobiographical material for learning.
Mukulikonda dziko lino? Mukulikonda dziko lino? Inde ndikulikonda kwambiri. Inde ndikulikonda kwambiri. Ili ndi dziko labwino ndithu. Ili ndi dziko labwino ndithu.
Autobiographical material for use.
Mukulikonda dziko lino? Inde ndikulikonda kwambiri. Ili ndi dziko labwino ndithu.
Autobiographical material again for use.
Mukulikonda dziko lino.
End of Unit 16. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 17. Basic Dialogue. Dialogue for Learning.
Kodi bambu achabwera mumakhala kuti? Kodi bambu achabwera mumakhala kuti? Ndi makhala ku Jipote. Ndi makhala ku Jipote. Ku Jipote. Ku Jipote. Sindinalimve dzina limeneli. Sindinalimve dzina limeneli. Simunalimve. Simunalimve. Ndithu sindinalimve. Ndithu sindinalimve.
Dialogue for fluency.
Kodi bambo achabwera mumakhala kuti? Ndi makhala ku Jipote. Ku Jipote? Sindinalimve dzina limeneli. Simunalimve? Ndithu sindinalimve.
Dialogue for fluency.
Kodi bambu ajabwera mu makala kuti ndi makala kujipote. Kujipote? Sininalimve dzina limeneli. Simunalimve? Ndiitu sininalimve.
Exercise 1. Fluency and use of the negative forms of the na tense.
Munalimva dzina limeneli? Sininalimve dzina limeneli. Munalimva dzina limeneli? Sininalimve dzina limeneli. Munapita kulimbe dzulo? Sindinapita kulimbe dzulo. Munatandiza ana? Sindinatandize ana. Sindinatandize ana. Munatenga njinga yache? Sindinatenga njinga yache. Munagula mazira ache? Sindinagula mazira ache. Munapunzitsa bwino? Sindinapunzitsa bwino. Sindinapunzitse ana ache. Kodi amsonte anapita kutauni? Iyai. Amsoni sana pita kutauni. Kodi Amsonti anapita kutauni? Iyai, Amsonti sana pita kutauni. Kodi Anyamara anapita kutauni? Anyamara sana pita kutauni. Kodi Anyamara anayankula nanu? Anyamata sana yankule nani? Kodi Jeuje anayankula nanu? Sana yankule nafe.
Autobiographical material for learning.
Mudzakhala masiku angati kuno? Mudzakhala masiku angati kuno? Ndidzakhala zaka ziwiri. Ndidzakhala zaka ziwiri. Ndidzakhala chaka chimodzi. Ndidzakhala chaka chimodzi.
Autobiographical material for use.
Mudzakhala masiku angati kuno? Ndidzakhala zaka. Ndidzakhala.
Autobiographical material again for use.
Mudzakhala masiku angati kuno? Ndidzakhala zaka. Ndidzakhala.
End of unit 17. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 18, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Mumadziwa kukumulanje? Mumadziwa kukumulanje? Kumulanje? 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 Kumulanje. Ndikumene mumakhala? Ndikumene mumakhala? Iyai, sikumulanje kwenikweni. Koma kuchipote. Iyai, sikumulanje kwenikweni. koma kuchipote. Iyai, sikumulanje kwenikweni, koma kuchipote. Iyai, sikumulanje kwenikweni, koma kuchipote.
Dialogue for fluency.
Mumadzi wako kumulanje? Kumulanje? Kumulanje. Ndikumene mumakhala? Iyai, sikumulanje kwenikweni, koma kuchipote.
Dialogue for fluency.
Mumadzi wako kumulanje? Kumulanje? Kumulanje. Ndikumene mumakhala? Iyai, sikumulanje kwenikweni, koma kuchipote.
Exercise 1. Practice in the contrast between the affirmative ndi and the negative si in sentences which contain place names and days of the week.
Kodi lero ndilo lemba? Lero silo lemba? Lero ndila chiwiri? Kodi lero ndilo lemba? Lero silo lemba? Ndila chiwiri? Kodi lero ndila chiwiri? Lero sila chiwiri? Lero ndila chitatu?
Exercise 2. Practice in a common use of the words kwanu and kwatu.
Kodi kwanu ndi ku Chicago? Kwatu si ku Chicago kwenikweni. Kwatu ndi ku Wheaton. Kodi kwanu ndi ku Chicago? Kwatu si ku Chicago kwenikweni. Kwatu ndi ku Wheaton.
Exercise 3. Practice in using the difference between kweni kweni and kufupi in talking about relative locations.
Kodi kwanu ndi ku Chicago? Si ku Chicago kweni kweni. Ndi kufupi ndi Chicago.
Autobiographical material for learning.
Mukukhala kuti tsopano. Mukukhala kuti tsopano. Ndikukhala ku Blantyre. Ndikukhala ku Blantyre. Ndikukhala pafupi ndi pano. Ndikukhala pafupi ndi pano. Ndikukhala kutali ndi nyanja. Ndikukhala kutali ndi nyanja.
Autobiographical material for use.
Mukukhala kuti tsopano? Ndikukhala ku. Ndikukhala pafupi ndi.
Autobiographical material again for use.
Mukukhala kuti tsopano? Ndikukhala ku. Ndikukhala pafupi ndi.
End of unit 18.